kulantiba aan oo wanaagsan dhegaystayaashii daawadayaasha qiimaha lahow meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya. Haddu alla idmo qaybta koowaad waxa ay inooga bilaaban doontaa. dhegeystayaashii daawadayaasha qiimaha lahow taxanaha shuruucda doorashooyinka golayaasha sharci dejinta iyo madaxweyneyaasha ay jamhuuriyadda soomaaliya soo yeelatay tan iyo 1999 ilaa 2012 waxaaynu ku bilaabaynaa doorashada golaha sharci dejinta bishii maarso 8-deedii 1999 asambleya legislativa 8-da bisha maarso 1999 waxaa doorashooyinkii xubnaha golaha sharci dejinta loo qabtay dalka Soomaaliyeed oo markaas lagu maamulayay wasiirada dardaarankii qormada midoobay ay u soo igmatay dowladda Talyaaniga maamulkaas oo loo yaqiin AFIS. Doorashooyinka waxaa lagu maamulay sharci doorashooyinka lambarkiisu ahaa 26 ee 12 December 1989 laguna faafiyey faafinta rasmiga ah ee Soomaaliya Bulletino Official de la Somala la soo saaray 12 December 1989. arrimaha ugu muhiimsan oo uu xeeriyey sharciga doorashooyinka lambar 26 ee 12 December 1989 waxaa ka mid ah in 9 xildhibaan ee xubnaha golaha sharci dejinta laga soo doortay mabda'a doorashada oo ragga iyo haweenkuba xaq u lahaayeen una siman yihiin codeynta oo loo yaqaano universal suffrage, waxaana lagu meel mariyey nidaamka qofkiiba hal cod one man one vote system. Codayntu waxay ahayd mid xor ah, toos ah oo qarsoodi ah. Qodobka koowaad, dhammaan muwaadiniinta Soomaaliya oo rag iyo haweenba leh oo sanadka codeynta la qabanayo ay da'doodu gaartay 18 jir waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan, waxaase shardi ahaa in miirkooda uu dhan yahay oo xukun maxkamadeed ku dhacay awgeed aan xabsi ugu jirin ama laga mamnuucin ka shaqaynta xafiisyada dowladda, sida ku cadeed qodobka sagaalaad. Nambar 3, muwaadiniinta buuxiyey shuruudaha cod bixiyanimada kor ku xusan oo sanadka doorashada la qabanayo da'doodu gaartay 25 jir, kartina u leh wax aqrinta iyo qorista luqadaha carabiga ama talyaaniga, waxay xaq u leeyihiin in loo dooran karo xildhibaanimada golaha sharci dejinta oo ka reeban xubnaha laanta garsoorka, xubnaha ciidamada qalabka sida ciidamo uyaalka, gudoomiyaasha gobollada, gudoomiyaasha degmooyinka iyo ku-xigeenadooda. Qodobada 11-aad iyo 12-aad. Nambar 4, habka lagu soo doortay xildhibaanada wuxuu ahaa nidaamka codadka ansaxa noqday oo loo qaybiyo tirada kuraasta loo qoondeeyey deegaan doorashada degmada iyo tirada ugu sareysa ama ugu badan ee soo harta oo la sii qaybiyo. Qodobka 3-aad, natiijada doorashadaas waxa ay noqotay gobolada koonfurta dalka Soomaaliya AFIS doorashadii xubnaha golaha sharci dejinta ee la qabtay 8-dii Maarso 1999 wadarta codadka ansaxay waxa ay noqdeen 313,706 cod, waxayna axsaabtu ugu kala guuleysteen sidan soo socota. Xisbiga Somali Youth League SYL waxa uu helay 237,134 cod oo u dhigan 75.8% kursi ahaana waxay ahaayeen 83 kursi. Xisbiga Somali Independent Constitutional Party HDMS waxa ay heleen 4,807 cod oo ah 13.2% ahna 5 kursi. Xisbiga Liberal Somali Youth Party PLGS waxa ay heleen 79,769 cod, 11.4% kursi ahaana 2 kursi. Firagara waxaa ka qaybgalka doorashooyinka qaadacay axsaabta siyaasadeed ee kala ah xisbiga Greater Somali League GSL iyo xisbiga Somali Independent Constitutional Party HDMS ba goluhu wuxuu gudoomiyaha baarlamaanka u doortay mudane aadan abdulla usmaan wuxuuiga soomaaliya oo qaybta labaad ah british somaliland protectorate waxa doorashada golaha sharci dejinta dalka soomaaliya ku jiray maxmeeda britishka 17kii febraayo 1906kii waxa la qabtay doorashada the legislative council of the british somaliland protector doorashooyinka xildhibaanada golaha sharci dejinta waxa lagu maamulay sharciga doorashooyinka lambar 9 ee 1918kii iyo wax ka bedelkii goluhu ku sameeyay sharciga doorashooyinka lambar 8 ee soo baxay sanadkii 1919kii arimaha ugu muhiimsan ee lagu xeeriyay sharciga doorashooyinka waxa ka mid ahaa nidaamka doorashada 33 xubnood ee golaha sharci dejinta waxa lagu soo doortay nidaamka doorashooyinka ee ragga kaliya ay xaq u leeyihiin cod dhiibashada oo haweenku ka reeban yihiin waxa wax dooran karay oo kaliya dadka ku jira maxmiyadda britishka ama ah muwaadin haysta jinsiyadda britishka oo 21 jir ama ka daween kana mid ah dadka caadi ahaan u degan deegaan doorashooyinka dadka sida ku sifooba oo kaliya ayaa loo diiwaan gelin karay in ay noqdaan cod bixiyayaal qodobka tabnaad qof kasta oo galay gabadfalo dambi ah oo la xiriira doorashooyinka ama lagu xukumay dil ama xabsi ama dhimirkiisu wuxuu dhiman yahay xaq u ma laha in loo diiwaan geliyo cod bixiyanimada doorashooyinka qodobka 12 sida ku cadeyd nambar 5 shuruudaha musharaxiinta golaha sida ku xusan qodobka 18 ee sharcigan xubinimada golaha waxa u tartami karay qofkii leh daqli bilaad aan ka yareen shilin Soomaali 300 oo shilin oo Soomaali ah ama waxa in uu ahaa milkiile qof ahaan u leh 10 neef oo geel ah ama 10 neef oo lo' ah ama 100 neef oo ida ah ama ari oo aan cid kale la wadaagin waxa inta dheer oo shardi ahaa in qofka laga soo dooranayo degmooyinka heerka A ama A waxa loo dooran karaa kaliya qofkii karti u leh qorista aqrinta iyo ku hadlida luqadaha ingiriiska ama carabiga si waafaqsan qodobka 19aad ee sharcigan qofkii looga reebay in aan loo dooran karin jagooyinka laysu doorto ama looga reebay xubinimada golaha sharci dejinta ama sideedaba ka reeban in jago loo doorto gabadfalo la xiriira nidaam kasta oo doorashooyinka ku saabsan awgeed ama la xiriira gabadfal uu u geystay habsami u socodka doorashooyinka golaha sharci dejinta xaq uma laha in loo doorto xubinimada golaha sharci dejinta natiijada doorashada 33 kursi axsaabta siyaasadeed ee ku tartamayay waxa ay kala heleen sidan soo socota wuxuuiga dalka Soomaaliya doorashadii xubnaha golaha sharci dejinta ee la qabtay 17kii Febraayo 1906kii wadarta codadka ansaxay waxa ay noqdeen 18,366 cod waxayna asxaabta ugu kala guuleysteen sidan soo socota xisbiga Somali National League SNL waxa uu helay 42,359 cod oo u dhiganta 22.1% kuraas ahaanna waa 20 kursi xisbiga United Somali Party USP waxa ay heleen 13,350 cod boqolle ahaanna 16.41% kuraas ahaanna 12 kursi xisbiga National United Front NUF waxa ay heleen 20,249 cod u dhigan 24.89% kursi ahaanna waa hal kursi xisbiyada kale ah xisbiga Somali Youth League SYL waxa uu ka helay doorashada ka dhacday Waqooyiga 4,626% u dhigan 5.69% kuraas ma aan helin isu geynta codadka xisbada kale ay heleen waxa ay noqdeen 746 cod oo u dhiganta 0.92% inta hayno joogto dhageystayaal daawadayaal xubinta taxanaha taariikhda doorashooyinka Soomaaliya haddii Alla idma inta aan qaybta soo socota ku kulmi doono waqtigan oo kale Brito xana dilaynahay nabadgelyo Soomaaliya Soomaaliya.